DaciMsafiri.com.
Girl, I'm thinking about you. Nitaka ni kuchore na tatu. Sijui ningambia nini watu. Tena kwako nilikuwa kama fiatu. Nitaka nilifanya uvuraito. Sijui ningambia nini watu. I can't believe now. Unatamba now. Unitake now. Really this life is not fair. I can't believe now. Unatamba now.
Ziba kwanu yali yalenga ga gutungira na mukaduka oba mutundu oba munene oba mupende kabona bona abachanga. She never really want you, she never really care, she never really want you. Yeah, yali tafa kubyanchanga chayagala chimwani aleta kumaja really dali nanga balina bamu akukata na kubalina yokate yafuna yomulala. Kuba wichi supa jafuna doktor. Atenga ye jolia lina ya mubita. Kuni tota teweta. You sexting all night, talking all night like bestie.
Myself, come mix Slicer.